ali aan yaran jiray oo isku hool yaray qoray sidna inaan yaray baray oo waraaha yahow qoray oo boos yahow dhigay oo jawaaha yaran helay shaw chaayhi yarbay galay shaqa dirtayde oo lacaha yasoo helay sidna xabar yarow tiri aqbal yaran raan galay oo suur yarif sidi oo tay yarlay xiray ma jaraaha yarow tiri saro yari jaray oon oday jasii waday oo walaad yarloo wacay jasii meher yar lagu xiray koofeer yarloo waday deedna toob yarloo xiray oo aroos yarloo dhigay oo hees yarloo tumay annakeeg yaraan jaray markii wehee heel yarday dhalay shawxanaahaaq yar baa dhacay markii wehee heel yarlay dhalay shawxanaahaaq yar baa dhacay
markii
cayhiil yarbay qoray deedna ciyhiil yarbay galay